The book of 2 Timothy chapter 2 verse 19 on.
Kitabu cha Timotheo wa pili mlango wa pili mstari wa 19 kuendelea.
He says, nevertheless, God's solid foundation stands firm.
Anasema, lakini msingi wa Mungu ulio madhubutu umesimama.
Sealed with the inscription.
Ukiwa na muhuri wenye maandishi haya.
The Lord knows those who are His.
Bwana anawajua walio wake.
And everyone who confesses the name of the Lord must turn away from wickedness.
Na kila alitajaye jina la Bwana na auache uovu.
The Lord is saying this.
Bwana anasema hivi.
With regard to vessels of honor.
Kuambatana na vyombo vya heshima.
He's saying that once you become the vessels of the Lord.
Anasema ya kwamba punde tu mnapofanyika vyombo vya Bwana.
Vessels of this hour.
Vyombo vya sahi.
Vessels of God.
Vyombo vya Mungu.
Vessels of honor.
Vyombo vya heshima.
Vessels of worship.
Vyombo vya ibada.
Then there is security.
Basi kuna usalama.
He says, then you are secure.
Anasema basi una usalama.
Because the Lord affirms to them here that security.
Manake Bwana anawadhibitishia hapa huo usalama.
He says,
anasema,
nevertheless, the Lord knows those who are His. He's aware who they are.
Anasema lakini Bwana anawajua wale walio wake. Anawajua, anajua ni kina nani.
And he says, and whosoever confesses the name of the Lord must turn away from sin.
Na anasema kwamba yeyote alitajaye jina la Bwana na uache uovu.
In other words,
katika maneno mengine,
when there is a vessel of honor before the Lord,
wakati kuna chombo cha heshima mbele za Bwana,
you'll always find the stamp of approval.
Kila mara utapata muhuri wa kukubalika.
The seal of approval from the Lord.
Muhuri wa kukubalika kutoka kwa Bwana.
And if you read the right things on that seal.
Na ukisoma maandishi kwenye muhuri huo.
This is what they say. They say, the Lord knows those who are His.
Anasema hivi. Anasema Bwana anawajua wale walio wake.
And is established. His solid foundation remains firm.
Na imeimarishwa. Msingi wake ulio madhubuti unabaki imara.
Solid. Unshaken. Will never change.
Thabiti. Usiotingizika, hautawahi kubadilika.
And he knows those who are his.
Na anawajua wale walio wake.
And whosoever confesses his name.
Na yeyote anayelitaja jina lake.
Has turned away from sin.
Lazima awe amegeuka kutoka kwa dhambi.
So to me the key issue now becomes this.
Na kwa hivyo kwangu mimi jambo nyeti linafanyika hili.
The Lord knows those who are his.
Bwana awajua wale walio wake.
So which means when you are a vessel of honor.
Kumaanisha kwamba wakati wewe ni chombo cha heshima.
You indeed have the seal of approval from the Lord.
Kwa hakika una muhuri wa kukubalika mbele za Bwana.
So the vessels of honor that the church ought to raise right now.
Na kwa hivyo vyombo vya heshima ambavyo kanisa linapaswa kukuza hivi sasa.
Are not supposed to be approved of by the world.
Havipaswi kuwa vimekubalika na ulimwengu.
To please some world and then approve you. You understand?
Kupendeza ulimwengu alafu kukubali.
To do things for people to say things and then you say, I have approval.
Kufanya vitu alafu watu watoe maoni na useme kwamba nina kibali.
That approval comes forth from the Lord.
Kibali hicho chatoka kwa Bwana.
That's what he says.
Hicho ndicho anachosema.
Again, the vessels of honor have security. They are secure.
Vimetiwa ulinzi.
Because they have the ultimate approval from the Lord.
Manake vina kibali cha mwisho toka kwa Bwana.
That part is so powerful because they need not the approval of men.
Hapo mahali ni pa nguvu sana. Manake hawahitajiki kukubalika na wanadamu.
And that's why at that place quickly I want to go to Galatians chapter 1 verses 6 to 10.
Na ndio maana mahali pale kwa haraka ningependa kwenda katika Wagalatia mlango wa kwanza mstari wa 6 hadi wa 10.
He says,
anasema,
I am astonished that you are so quickly deserting the one who called you by the grace of Christ.
Anasema hivi, nashangaa kwamba mnamuacha upesi hivyo, yeye aliyewaita kwa neema ya Kristo.
And you are turning to a different gospel.
Na mnaifuata injili nyingine.
Which is really no gospel at all.
Ambayo kwa kweli si injili kamwe.
He says, evidently, some people are throwing you into confusion and are trying to pervert the gospel of Christ.
Anasema ila kwa dhahiri kuna watu wanaowachanganya na wanaotaka kuipotosha injili ya Kristo.
But even if we or an angel from heaven should preach a gospel other than the one we preach to you, let him be eternally condemned.
Lakini hata ikiwa sisi au malaika atokae mbinguni akihubiri injili nyingine tofauti na ile tuliyowahubiria sisi, basi huyo mtu na alaaniwe milele.
Did you hear the word eternally?
Je, ulisikia hilo neno milele?
Verse 9.
Mstari wa 9.
As we have already said, now I say it again. If anybody is preaching to you a gospel other than what you accepted, let him be eternally condemned.
Kama vile tulivyokwisha kusema kabla, sasa nasema tena, ikiwa mtu yeyote atawahubiria injili kinyume na ile mlioipokea, na alaaniwe milele.
Am I now trying to win the approval of men?
Je, sasa mimi ninatafuta kukubaliwa na wanadamu?
Or the approval of God?
Au kukubaliwa na Mungu?
Or am I trying to please men?
Au je, nataka kuwapendeza wanadamu?
If I were trying to please men,
ikiwa ningekuwa ninajaribu kuwapendeza wanadamu,
I would not be a servant of Christ.
Nisingekuwa mtumishi wa Kristo.
That's what he's talking about here regarding the vessels of honor.
Hicho ndicho ananena hapa kuhusiana na vyombo vya heshima.
Because he says the vessels of honor,
manake anasema kwamba vyombo vya heshima,
already have the seal of approval.
Tayari vina muhuri wa kukubalika.
Because he says, nevertheless, God's solid foundation stands firm.
Manake anasema kwamba lakini msingi wa Mungu ulio imara unasimama madhubutu.
That is the guarantee for the elect church.
Hilo ni hakikisho kwa kanisa teule.
You understand? His solid foundation stands firm.
Msingi wake ulio madhubuti unasimama imara.
Firm.
Imara.
Strong, not shaken, never again.
Wenye nguvu kabisa usioweza kutingizika kamwe.
Never to be shaken.
Hautawahi kutingizika.
And once it is already firm like that,
na punde tu uko imara namna hiyo,
then he says, it is sealed with the inscription that says,
anasema basi umetiwa muhuri na maandishi yanayosema hivi,
the Lord knows those who are his.
Bwana anawajua wale walio wake.
That is the security right there.
Huo ndio ule usalama papo hapo.
The safety. So I am secure now.
Ule ulinzi kwamba sasa niko salama.
I am on the Lord's side.
Niko upande wa Bwana.
Because the solid foundation stands firm.
Manake ule msingi ulio madhubuti unasimama imara.
So the vessels of honor,
kwa hivyo vyombo vya heshima,
actually have been sealed by the Lord.
Kwa hakika vimewekwa muhuri na Bwana.
And he has sealed them with his seal of approval.
Na ameviweka muhuri na muhuri wake wa kukubalika.
And in there is a writing that the Lord knows those who are his, which means they are the Lord's.
Na mle ndani kuna maandishi yanayosema kwamba Bwana anawajua wale walio wake, kumaanisha wao ni wa Bwana.
And then he says, and everyone that confesses the name of the Lord must turn away from sin.
Na kisha anasema kwamba na yeyote alitajaye jina la Bwana lazima aachane na dhambi.
So for them, repentance is central.
Kwa hivyo kwao toba ni ya shina.
So the vessels of honor in the house of Jehovah,
na kwa hivyo vyombo vya heshima katika nyumba ya Jehova,
are the repentant saints.
Ni wateule wa kutubu.
Actually, that's the repentant church.
Hilo ni kanisa katika toba.
And then he now moves on to say this.
Na kisha anaendelea na kusema hivi.
That because of that assuredness.
Ya kwamba kwa sababu ya hilo hakikisho.
That safety. I'm now safe.
Sasa niko salama.
People feel secure.
Watu wanajihisi wako salama.
That established. We're now established with the Lord.
Huko kudhibitishwa. Kwamba sasa tumedhibitishwa na Bwana.
In the Lord.
Ndani ya Bwana.
He says, they need not seek for approval from out.
Anasema hawahitajiki kutafuta kukubalika kutoka kwa ulimwengu.
So the vessels of honor will not seek for approval from the world.
Kwa hivyo vyombo vya heshima havitatafuta kukubalika kutoka kwa ulimwengu.
Because they know that the world approves that which pleases the world.
Manake wanajua kwamba ulimwengu utakubali kile kinachoupendeza ulimwengu.
And the Lord approves that which pleases heaven.
Na Bwana atakubali kile kinachopendeza mbinguni.
Pleases the spirit.
Kinachopendeza roho.
Did you understand the message he's bringing right here?
Je, mnaelewa ujumbe ambao anautokeza papa hapa?
And so that's why he's saying.
Na ndio maana anasema
that you need not seek approval of men.
Kwamba hauhitajiki kutafuta kukubalika wa wanadamu.
So the vessels of God, the vessels of honor, hence do not do what? They never seek the approval of the world.
Na kwa hivyo vyombo vya Mungu, vyombo vya heshima, basi havitafuti kukubalika kutoka kwa ulimwengu.
But let me move to another level that you may understand, another notch.
Lakini wacha nisonge kwa kiwango kingine ili muelewe kiwango kingine.
Another cadre, another conversation regarding the vessels of honor.
Kiwango kingine, mazungumzo mengine kuhusiana na vyombo vya heshima.
Look at what he says in verse 20.
Tazama anachosema katika mstari wa 20.
In a large house there are articles not only of gold and silver but also of wood and clay.
Katika nyumba kubwa kuna vyombo si vya dhahabu na fedha tu, bali pia vimo vyombo vya miti na vya udongo.
And he says some are for noble purposes and some for ignoble.
Na anasema vingine ni kwa matumizi maalum na vingine kwa matumizi ya kawaida.
If a man cleanses himself from the latter.
Ikiwa mtu atajitakasa na kujitenga na hayo niliyoyataja,
he will be an instrument for noble purpose.
Atakuwa chombo cha matumizi maalum.
Made holy. Useful to the master.
Kilichotengwa na ambacho kinamfaa mwenye nyumba.
And prepared to do any good works.
Kikiwa tayari kwa kila kazi njema.
Let me explain that now.
Wacha nieleze hiyo sasa.
He brings it another notch higher.
Anaileta kiwango kingine juu zaidi.
He says, having known the seal of approval that's upon the vessels of honor.
Anasema ukishajua ule muhuri wa kukubalika ulio juu ya vyombo vya heshima.
However, I want to bring to your attention the following.
Hata hivyo ningependa kuwamakinisheni na yafuatayo.
That the Lord created several vessels.
Kwamba Bwana aliumba vyombo kadha wa kadha.
The Lord Jehovah.
Bwana Jehovah.
Has created several vessels in the house.
Ameviumba vyombo kadha wa kadha katika nyumba.
And he says that there are vessels of gold.
Na anasema kuna vyombo vya dhahabu.
Vessels of silver.
Vyombo vya fedha.
Vessels of wood and clay.
Vyombo vya mti na udongo.
And in the ranking of things, in the order of ranking.
Na katika ule mpangilio wa kuviweka vitu.
He now says.
Sasa anasema.
Some are for noble purposes.
Vingine ni vya matumizi ya heshima.
Noble purpose.
Matumizi ya heshima.
Which means they become the vessels of nobility.
Kumaanisha kwamba vinafanyika vyombo vya heshima.
You cannot be of noble purpose except that you yourself are noble first of all.
Hawezi kuwa chombo cha matumizi ya heshima isipokuwa kwamba wewe mwenyewe kwanza kabisa ni chombo cha heshima.
I want to submit that to you today.
Ningependa kusalimisha hiyo kwenu ninyi leo hii.
That you cannot be of noble purpose.
Ya kwamba hawezi kuwa kwa ajili ya makusudi ya heshima.
Except that you yourself are noble.
Isipokuwa kwamba wewe mwenyewe ni wa heshima.
That's the same thing as I've said before. That you cannot be a deliverer.
Ndilo jambo lile lile ambalo nimesema pale mwanzoni ya kwamba hawezi kuwa mkombozi.
Except that you yourself you have been delivered.
Isipokuwa kwamba wewe mwenyewe tayari umekwisha kombolewa.
And that's what he is essentially saying here.
Na hicho ndicho kimsingi anasema hapa.
He's saying that there are two levels to this.
Anasema kwamba kuna viwango viwili na hii.
That when he says that there are many types of vessels he built in the house.
Ya kwamba anaposema ya kwamba kuna vyombo vingi vya aina mbalimbali alivyojenga katika nyumba.
The ranking of them.
Kule kuvipima, kuvipanga.
Then he also ranks them in that cadre of array of spectrum.
Na pia anavipima na kuvipangilia tena.
He ranks them also on purpose. Says, for that matter also, they are those of noble purpose.
Anavipanga na kuviweka sawa sawa pia na kusudi. Anasema kwa sababu hiyo pia kuna vile vyombo vya matumizi ya heshima, matumizi maalum.
And those of ignoble, those of casual, common, non-noble use.
Na vile vya matumizi isiyokuwa maalum, yani matumizi ya kawaida tu.
That's general use, not important.
Matumizi ya kijumla tu yasiyokuwa ya muhimu.
However, he then sets up another standard.
Lakini hata hivyo sasa anainua kiwango kingine.
For the vessel.
Kwa ajili ya chombo.
He says, if a vessel separates itself.
Anasema ya kwamba ikiwa chombo kitajitenga.
As a vessel for noble purpose.
Kama chombo cha matumizi ya heshima.
It must be put apart.
Ni lazima kikatengwe.
Must have been put apart.
Lazima kiwe kimetengwa.
And he says, and become an instrument for noble purpose. He says, made holy.
Anasema na kufanyika chombo cha matumizi maalum, na anasema kilichofanywa takatifu.
And useful to the master, prepared to do any good works.
Na ambacho kinamfaa mwenye nyumba, kikiwa tayari kwa kila kazi njema.
Those are the key statements. Those are big words they said.
Hizo ndizo zile kauli kuu, maneno makubwa makubwa ambayo amesema pale.
Separated out.
Kilichotengwa.
Made holy. Do you see the importance of the removal of yeast?
Kilichofanywa takatifu. Je, waona umuhimu wa kuondolewa kwa chachu?
To make vessels of honor.
Kutengeneza vyombo vya heshima.
Because made holy is part and parcel of that nobility.
Manake kufanywa takatifu ni sehemu kabisa ya huo umaalum.
And then he moves on to say, prepared as instrument. Now instrument, can you imagine?
Alafu anaendelea na kusema kwamba kilichotengenezwa kama chombo.
Which means the way they execute the salvation, they are evangelizing the holiness of Jesus.
Kumaanisha kwamba jinsi wanavyoendesha wokovu wao, wanafanya uinjilisti wa utakatifu wa Yesu.
Then they become instruments of evangelism.
Basi wanafanyika vyombo vya uinjilisti.
They evangelize in Christ.
Wanafanya uinjilisti wa Kristo.
They are now instruments. They are being used.
Sasa wao ni vyombo wanatumika.
But he says for any good use.
Lakini anasema kwamba kwa kila kazi njema.
Any good use. The only thing that is good to the Lord is holiness.
Kwa kila kazi njema. Kitu cha pekee ambacho ni chema mbele za Bwana ni utakatifu.
So that means vessels of honor in the church.
Kumaanisha kwamba vyombo vya heshima kanisani
are actually those believers.
Kwa kweli ni hao waumini
that have embraced the Holy Spirit.
Waliomkumbatia Roho Mtakatifu.
Separated out.
Wakatengwa.
With the seal of approval from the Lord, inscription.
Na muhuri wa kukubalika kutoka kwa Bwana, maandishi.
They are firm, not seeking the wisdom of man.
Ni dhabiti, sio wanaotafuta hekima ya wanadamu.
Not seeking the approval of the world.
Wasiotafuta kukubalika na ulimwengu.
And in the process, they have been transformed for noble purpose by this.
Na katika hatua hiyo, wamegeuzwa kuwa kwa ajili ya matumizi maalum na haya.
By that separation, the holiness they behold.
Na huko kujitenga, utakatifu walionao.
And hence, the exuding of holiness.
Na basi kule kueneza na kuangaza utakatifu.
Let me put it better for you.
Wacha niweke bora zaidi kwa ajili yenu.
Holiness without works is no holiness.
Utakatifu pasipo matendo si utakatifu hata.
Holiness without, look, radiating it, exuding it.
Ya kwamba utakatifu pasipo kuudhirisha, pasipo kuonesha.
Is no holiness.
Si utakatifu kamwe.
Don't tell me you are holy.
Usiniambie kwamba wewe ni mtakatifu.
And yet they can't see it.
Na ilihali hawawezi kuuona.
The only purpose for which we were given the grace.
Sababu ya pekee ambayo kwayo tulipewa neema.
To allow us also to wear the holiness of Christ.
Ili kuturuhusu pia tuvalie utakatifu wa Kristo.
Is to be able to reflect it, evangelize it.
Ni kuweza kuangaza, kuhubiri.
That's what he's saying here.
Hicho ndicho anasema hapa.
So any good works mean evangelism.
Kwa hivyo kazi zozote nzuri inamaanisha kwamba uinjilisti.
The good works of the vessels of honor is holy works.
Kazi njema ya chombo cha heshima ni kazi takatifu.
When the widows go to that church. their lives are built.
Wakati wajane wanaenda katika kanisa hilo, maisha yao yanajengwa.
When the orphans go to that church, their lives are built.
Wakati mayatima wanaenda katika kanisa hilo, maisha yao yanajengwa.
When we take our daughters to that church, their lives are built.
Tunapowapeleka mabinti zetu katika kanisa hilo, maisha yao yanajengwa.
When we take our sons to that church, their lives are built.
Tunapowapeleka wana wetu katika kanisa hilo, maisha yao yanajengwa.
When I took my family there, we changed course and our lives were built.
Nilipopeleka jamii yangu kule, tulibadilisha mwelekeo na maisha yetu yakajengwa.
And they see that you stop doing the old sin, the same old sin.
Na waliona ya kwamba mliacha kufanya zile zile dhambi za kale za kawaida.
You are now righteous.
Sasa ninyi ni wenye haki.
And everybody can see.
Na kila mtu anaweza kuona.
That his life has constructed.
Ya kwamba maisha yake yamejengeka.
And so it is in the spiritual, because what you see in the physical is actually emanating, is a reflection of the inner.
Na vivyo hivyo ndivyo ilivyo kiroho. Manake kile unachoona nje kijinsia ni kile ambacho kilichomo ndani.
What's happening in the spiritual?
Kile kinachotendeka kiroho.
What is in the outward is a form of the inward.
Kile kilichoko nje ni namna ya kile kilichomo ndani.
But they can see, the world can see when your life is constructed.
Lakini wanaweza kuona, ulimwengu waweza kuona ikiwa maisha yako yamejengeka.
So it's exuded out, right?
Kwa hivyo yanatokezwa, yanaangazwa nje.
That vessel is a vessel of honor.
Kwamba chombo hicho ni chombo cha heshima.
And he said, built into a spiritual house.
Na anasema kilichojengwa kuwa nyumba ya roho.
Rejected by the world.
Na kilichokataliwa na ulimwengu.
So he said, the vessel of honor.
Kwa hivyo anasema kwamba chombo cha heshima.
Is actually the house of the Lord.
Kwa kweli ni nyumba ya Bwana.
But which house?
Lakini je, nyumba ipi?
A spiritual house.
Nyumba ya kiroho.
That is doing good works.
Inayotenda kazi njema.
And so it's very important for us to embrace the significance of what it takes to be vessel of honor at this hour.
Na kwa hivyo ni muhimu kabisa kwetu sisi kupata kuelewa umuhimu wa inagharimu nini kuwa vyombo vya heshima katika saa hii.
That we may see the kingdom of God.
Ya kwamba natuka uone ufalme wa Mungu.
That your churches may enter.
Ya kwamba makanisa yenu na yakaingie.